Oh na 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 na. Koma o. Na 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 na. Koma o. Oh la 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 la.
Ante koma o. Betwali mo bya kosaka ebyo bideke. Ojeno jendi kati koma o. Betwali mo bya kosaka ebyo bideke. Ojeno jendi mukwano koma weka. Mukwano koma weka. Ati koma o. Kulira nkusuwa koma o. Mama watoto nkoma o. Okuze awana toleka kukawa gano mabujego. Emite mitoli nolie gwanga liencha. Omukwano kunyumanga goya galabambi nga tomulaba kabo. Okaba no kukabo looza kubutwa. Oya galawe wobutwa ove kwenensi. Why? My dad is to yourself. Sauni
kati koma o. Betwali mu bya kusaga ebyo bideke. Ojeno jendi kati koma o. Betwali mu bya kusaga ebyo bideke. Ojeno jendi mukwano koma weka. Mukwano koma weka.
Finga wamane nte bikola mukwano. Obwesigwa na mazima bebikola mukwano. No matter how poor you are, asigala akwagala kubera gwalina. Akwagala nga bwe wali era bwe kiriba. Luda masihi abakazi batuginziku. Zijukira olunaku lwe nakulaba. Awesaze sikati ere ya buluburu. Ye yankuba omutima bambi nozikiriza. Me wanzikiriza omutima ne kukakana. Ndimuloku, ndimulabu.
Kati koma o. Betwali mu bya kusaga ebyo bideke. Ojeno jendi kati koma o. Betwali mu bya kusaga ebyo bideke. Ojeno jendi mukwano koma weka. Mukwano koma weka.
Baby love me and I will love you in itani. Yakukwagala mpite ne weva koma. Teruboni na uya boni tugezo mukwano gwanuma. Gwanuma lumanga. See now living like a king. Okubale wado mukwano gunyuma. We wake up baby ategera kubyange. No matter how poor I am. Sekuli na elagwe walunda mubanji. Nkukakaso kukwagala obutakuta. Jagala onzalire yo kubana. Abana mbawe amanya wakana. Wakana nakuita wakana. Wakana we wakana. Wakanda na ye.
Kati koma o. Betwali mu bya kusaga ebyo bideke. Ojeno jendi kati koma o. Betwali mu bya kusaga ebyo bideke. Ojeno jendi mukwano koma weka. Mukwano koma weka.